Flying Studios Production.
And the son too. Say that to PK. Wap ya for one chance.
Chinga boy, walikuwa takatemba mkomboni. Tomato na unyo ni daishota. Walifia lavana ni chabota. Ululesha fedeli ni chabota. Walikuwa taka taxi pa site. Banga daily money po site. Takuwa banda wakubepa. Yose shingira day and night. Ulocho tumicho popate afen. Yose shingira mchufe. Nangu amaki alande. Ulasova fionse fya wana. Ama skufizi ula provide. Family yose ise ala boy yose ola sofi.
Tila mtu na lanki ya koiwe.
Inalanki, inalanki. Watakonda kungena pamu za koiwe. Inalanki, inalanki. Tila mtu na lanki ya ko. Inalanki, inalanki. Watakonda kungena pamu za koiwe. Inalanki, inalanki.
Filimba kubasha na lelwa la mwanji fechalila ukupala ukampala ukadionse munina neteka nyawe kwelekana bipi mutishi nkandela ndatemichika na bonze fe mwanji wakansangama uinjinya uinjinga pala uka mwanji fe yalikabako ukabebe na bonza chitatu akapwe chino chalo tuwa mchamane tupala ukadionse na pasande chinchira ala yalikosako pala kuilushisha feni we mwini ukubwekela kunu mafia pwakale kanjikale le kantushe ah
tena mtu na lanki ya koiwe
lanki ina lanki watakonda kungena pamu za koiwe ina lanki ina lanki tena mtu na lanki ya ko ina lanki ina lanki watakonda kungena pamu za koiwe ina lanki ina lanki.
Namimona, one blood, shock mind, dress pamong, agoti pamong, same blood, Prince Pass Platinum sound, yeah, oi,
Leo C aka Tricket, Juske, Love C, I see you guys, we've seen any guys, Kasama Swan,
could you baby?